nziki mwami Yesu kugira ngo munde nari mubi sinari mbereye ariko Yesu warankunze mushime mwami mushime Yesu shimwa alleluya
Yeah.